exclusive from zhitspromos.com.
Ariensali ponka zake ena wao akusaka be wanga ndapeza iwe inde ariense alindintima sikomo wanga wa ufewe taudari wa umakale kale kwa zona ariense alindimuai opeza wachikondi kuma Zomwendi mati matafu challenges Paine ndeka niri singo Ndikuzi wona tiku sova tika tengana Girl, I already told you, baby Alienze, alindi wake Wangani iwe mukuona kwanga Chofuna woman Amulimbite moyo no Ndipo aliense wa mamuna Ndani safuna Kuita nidwa bambo aujeni Amuna uji Ndipo aliense sina lake Is on the list Yodale tidwa Ndimulungu Pamdandanta Koma mdalito inasunga bwere Poka poka Ukwanirite mau wa mulungu
Diuze, diuze, diuze
Of course, wapeza nkazi Wapeza chintu cha wino Dipo mulengi ya mukondera And I have found my baby Baby, I already told you I already told you, baby
home.